Ashobora kuba yagize ikibazo kure Swahili. Nchiye abantu ari benshi bari mu murongo, abandi basohoka, abandi binjira, abari hanze barunguruka bavigana bashaka kwinjira. Tebuka genda mutabara.
Aiwe data we, humura rifusi. Na kibazo abantu bagiye kurya.
Reka nawe kumbesha. Ko ntigeze mbona abantu benshi kure Swahili ya Feresiani. Nago yatekaga.
Eh, aiwe data, yajyaga teka ariko ubuyazanye ikirunga abantu bashaka cyane. Hasani. Aiwe data we, Hasani kigarura no rukundo mu rugo. Umugore yatesa gasiramo ikirungo cya Sandi. Urarya nawe warangiza kurya. Ugatandika sandi sheri hasandi sana bararura icyo kurya mu mujyi ukumva umuhumuro wose ikirunga sandi ushobora kukibona mu maduka yose mu Rwanda abashaka kurangura ikirungo asandi muhamagare kuri iyi nomero 0731 8721
tangira umunsi wumva amakuru utasanga hanze
Ni Good Morning Rwanda.
Good morning.
Good morning.
How are you?
Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day.
Uyu mwanya urawugezweho ku bufatanye na
Airtel kuko Rwanda rukwiye ibyiza.
Airtel nyine kuko Rwanda rukwiye ibyiza akaba ari nta mpamvu Airtel kwemera guhamagara indi mirongo ukoresha 40 ku munota. Nyamara nta kitazakora Airtel kabisa. Kugira ngo ukunde wishime weho uduteza amatwi wo uri muri iki gihugu cy'u Rwanda ushobora kuba uri umunyarwanda ariko cyangwa se ukaba utari n'umunyarwanda gusa icyo tuzi nuko Airtel nta kitazakora ngo wishime. Kubijyanye n'itumanaho, kubijyanye no koherereza abantu amafaranga ukoresha Airtel Money ni munangi muri Airtel. Ubwo rero nawe rwose tangira wihamagarire nta bintu by'ubwoba ngo yewe amafaranga ngo arashize ngo se ntahamagara runaka ngo akoreshe undi murongo ya cyane ko rwose ukoresha murongo ne gusa ku munota. Hanyuma ariko ibirwa bya Maurice rwose uri kumwe na INM Bank ndakubona ushashagirana nk'umu nawe mu minsi iri imbere ugiye kwinjira mu bandi baherwe.
Erega buriya impamvu nta yindi nuko natangiye nkora na BCR ndetse nawe hindura izina ikaba INM Bank turaguma turakorana niyo mpamvu ibyo byose byiza
none uri muragenda mbese nawe usatira kujya ku rutonde rw'abandi baherwe rwose
cyane rwose
ariko ntacyo nanjye nzagomba nkukamba kambe nyuma ariko ubwo n'undi wari wese nawe na Rufonsi yaramaze kujya ku rutonde rw'abaherwe ntazizirirwa baririza nta handi bangari banye ni muri INM Bank ubwo rero nawe uduteza amatwi niba niba uzi kumva wumvise
uramutse utarajyayo wahita wirukanka nyine ugafunguzayo account cyangwa se konti wowe nawe ukagenda
ugakorana na banki mpuzamahanga ariyo INM Bank
kubera ko nyine uzi ko no mu karere yagezeyo yaguye serivisi zayo ni mpuzamahanga
cyane rwose
ujya muri Kenya amafaranga urayabona mu birwa bya Maurice hari andi kubaka
Tanzania
ibyo byose nyine byaratunganye
ariko ngo Rusizi ngo banze kwishyura umusoro w'ubutaka 2013 ngo biniro biri giciro cyahanitswe abaturage batereka reka batahandi hose mu Rwanda amafaranga yaragabanyijwe bati twebwe Rusizi ritwe koko tugomba kwishyura 80 kuri metero kare ariko umuyobozi ushinzwe imari muri aka karere ati rwose abaturage barabishya amafaranga menshi bishyura ni 60 ariko hari naho bishyura 35 gusa cyangwa icyanshimishije nuko umuyobozi asoza avuga ati bati niba bibangamiye abaturage tugiye kongera twicare nka njyanama turebe
bongere rwose bicare babisubiremo
ariko mara nyagasani ariko rero cyakoze nashimye umujyi wa Kigali nuko uri wumvisha abawutuye cyangwa haba hafite ibibanza barabagabanyiriza ubwo rero nabo birusizi ubwo icyanshimije nuko abayobozi murimo kubyemera mukavuga ngo mugiye kongera murebe cyangwa mukorane inama n'abaturage banyu mushaka umuti wa nyawo ariko iyo misoro iboneka cyane kurumva ahubwo se ubu nibaza baca amande cyane ko iyo utinze ajya ngo bakongereho ni kimwe cya 20% kimwe rimwe n'ibice 25% ku ijana
y'amande
uburonero abaturage niba batazacibwa amande nabyo sinzi n'abankubeshye ariko ngo uyuwe ngo yibwe moto ikigara nigishijwe umushumi ayifatira iwabi rusizi atabyiteze akaba ari nsengiyumva budara gukora akazi k'umumotari akaba yarayamburiwe hariya ngo niba ari hafi yo kwa mushimire bamunize nyine gusa imana igakinga ukuboko ntape nyuma y'amezi atanu yigiriye pfyo ngirusizi mu bugarama hake ko namubona moto yarayibonye barimo gushima imana cyane n'ukuri ntare mpamvu utashimira imana wa mugani wawe barakwibye moto yari gutunze gutungiye umuryango
ukaje kubona ukabona uyibonye ntambaraga nyinshi cyane ukizeho
ukabona rwose urabonekewe nduzi ko ari ukubonekerwa ukabona urayibonye nta mpamvu utakwishima ariko byo ukarashima n'inzego z'umutekano ziba zarabigizemo uruhare ariko rero abantu namwe mwumva yuko abandi bazajya bapagasa njye nibyo nyamvuga Alphonse akabyuka saa kumi ajya gupagasa nawe uraryamye hari urimo urabara ibyo Alphonse amaze kugira ngo uzakunduye kumwiyo
kugira ngo nce murihumye uzi bitware ibyo navunikiye umwaka wose wowe ushawe kubitunga umunsi umwe
ako rero kandi nyamara kandi ufite amaboko ukajya wirirwa yapfumba se utegereje kuza kwiba iby'abandi wowe wakoresheje amaboko yawe wakoresheje amaboko yawe
kiba ari ikibazo abajura cyangwa se ibisambo ntako bantu batarabigize ngo babireke na cyane ko atari n'umuco
oya ahubwo wa mugani n'inzego z'umutekano zikwiye kudufasha zikaya zibazirika ikiziriko gikomeye dore ko rimwe bavuga bate baramufunga amategeko akavuga ngo nibamufunga imyaka ibiri yajya kugaruka none akagaruka yarabaye umujura wa kandi wa mugani w'abandi
ari rukura
none yarabaye igikura iburera aho ngo yambuye yahawe muri girinka ihabwa undi
cyakora biyawe nabishimye nanjye
ngo umuturage witwa Nsabimana Jean Baptiste utuye mu murenge wa Kinyababa mu karere ka Burera yambuye inka yagabiwe muri gahunda ya girinka ihabwa undi utishoboye kubera ngo atakurikije amasezerano ajyanye n'inka zitangwa muri gahunda ya girinka uyu muturage nyine we nk'uko abisobanura avuga ati ngiye nayimaranye imyaka itatu njya kuyibanguriza ntifate akayiteresha intanga ngo ntifate ati nigira inama yo kuyiguranisha ariko rero babimenye baravuga ati ko twari duhari nk'ubuyobozi kuki utabanje ngo tugishe inama tubwire n'ikibazo iyo nka yari ifite ubwo rero kubera ko warenze ku mabwiriza turayikwaka tuyihundi
ariko urumva nyine nibyo ziriya nka nyine babazi guhaye hari amategeko bagendeyeho bayiguha kuki wumva wajya kuyikoresha se mu buryo wishakiye kandi uzi ko bayiguha wanasinye kuyijyanye
ugomba kubahirizwa niho bamwe ahubwo bamwe na bamwe banazigurisha bagacura ubuyobozi muri humye bakagenda bakazigurisha ukazasanga ubuyobozi bugiye kubimenya nyuma umuntu yarariye n'amafaranga yarayamaze ahubwo aho abakora imyuga itandukanye bakorera hamwe aribyo byiswe agakiriro bakoranye inama na vice mayor ushinzwe ubukungu bemeranya ko baba bavuye aho bakorera ubu kugira ngo akarere kabubakire agakiriro kajyanye n'igihe dore ko biri no mu mihigo ariko uwitwa Dirija uhagarariye PSF mu karere yagumuye abaturage bakoreraho muri iyo nyakatsi ngo babanze babahe amezi abiri yibagirwa ko n'ubutaka bakoreraho ari ubw'akarere hari na PSF ku rwego rw'intara witwa Paul nawe ufatanyije na Dirija kubera inyungu ze afite aho ngaho ngo kuko ahafite imashini ebyiri zibaza imbaho ngo nanjye niho nkorera ngo ariko aba bagabo ni ikibazo akarere kandi gashaka iterambere abaturage biri bavuga ko twatuzi ko mwumva ko twatuzi ko mwumva kandi ko mufasha abayobozi banyu kwesa imihigo bigenze bite
uyu nguyu we ati n'akarere ka Huye njyanama yanze kugabanya imisoro y'ubutaka akongera nawe ati umugabo shumbusho aroyize w'umurenge wa Bushekeri Nyamasheke ngo yagiye gushyingirwa abuze amafaranga yo gusabisha umugeni asakambura inzu agurisha amabati abana bakuru umugore witabye Imana ngo abuze ubukwe kuba abakavuyo kenshi ngo biba ngombwa ko amabati asubira ku nzu y'abana abakwe babona kugenda gusaba ati byakurikiyeho ntimubimbaze
uyu ati mwose mudutabarize kaminuza ya Butare yahoze ari UNR impamvu batadusubiza amafaranga Minerval y'abana bagize amanota make ngo icyo kintu gikosorwe muri gare zose reba nk'ubu ngo yiyambariye barangiza bakaza bamukurura bamwanduza imyenda abandi bamukora mu mifuka ariko ndumiwe no kuri koko bamutwara n'agatike yari afite ngo ahango n'akajagari
unakongera atabasitari b'inzara biratangaje atari ko nyine urumva byose biterwa no kubura icyo bakora ati nibicari bahanga udushya bakore bareke ingeso mbi ati naho ubundi abita abasitari ngo baba bari ku nzara y'ubugome kubera kwigira abasongarere ati ni DJ Pasi hanyuma ni ati abagura ibyuma nibo ntandaro ati none se
sibo ngo abagura ibyuma sibo ntandaro
ati none se ugitora agiye kugihondesha inyumba ati atabwo leta nibereke ibyo bisansu wamenye kubitandukanya n'ibindi byuma
kuwa none sa hubwo leta ihora ivuga iti ngose icyumi cyaricyo cyose niba ukibonye wakijyanye se wahuwambwa n'ukabanza ukegera abashinzwe umutekano cyane ko erega muri buri murenge hari station ya polisi hakorera kuki umuntu atagategera abashinzwe umutekano ukabanza kujya kuvangwa ndi kwihondera imyumbati mu kanya ibiganza bikaba biragiye
ngira ngo urumva n'ikibazo cy'imyumvire kiba kigomba no guhinduka reka twumve nuriya kuri telefone flash hello mwaramutseho
hari ikintu naherutse kumva ejo ngo
turakumva
Viviana yavuga ngo komisiyo y'abasenateri ngo yasire ngo karungi ngo izemerera ko imitungo yabo bazishyurwa ngo tuzajya mu cyunamo bamaze kuyahabwa
nanjye nabisomaga kuri Kigali Today
na mu gitoro numvise bavuga ngo hari imanza nyinshi zishaka gusubirwamo kubera icyo kibazo ni ukuvuga ngo mu gihe cyose abayobozi batari bafatiye mbere kugira ngo barangize ikibazo cy'imitungo y'abantu bariho bishyuza ziriya manza zizateza ikibazo zinazamuke zinabe nyinshi zibyongere kurusha iza mbere uko imanza nyinshi ziri guteza ibibazo ni ziriya mitungo gacaca zafunze kiriya kibazo kitarangiye kandi cyakomeje gukururuka kugeza n'uyu munota kandi n'abayobozi bashinzwe kwishyuriza abaturage imitungo biterereye hagati mu ryinyo nta kintu babakoreye icyo kintu rwose muzakomeze mutwibukirize rwose batwishyuriza imitungo niba twarihanganye tukemera iyo inkiko zari zatugeneye ntitujurire niyo twabonye ntituyihabwe rwose imvugo izaba ari yongiro kandi nabo nkeka ko babikurikiye babyumva
murakoze cyane
uyu ati ndi ruharambuga ku gitekerezo cyo guhabwa serivisi nziza mu kagari ka Ntendezi abayobozi bo mu nzego z'ibanze bahahaje abantu ntacyo mwavugana nta mazi y'ikaramu cyangwa ibyo bise mitiweri undi ati turabaramukije inshuti ngo n'utubare tuvanze na za butike bazadufunga inyamasheke mahembe flash of fame alone mwaramutse
none
yego
ko mwatunganije inoze ikoranabuhanga ryanyu ko amajwi atatugeraho neza
ahagana he
umutara
ubwo barabyumvise baragikurikirana flash hello flash hello mwaramutseho
yego
turabumva
mwirakoze kubivu
yego
kugira ngo utubarize natwe
uyu akavuga tuwitwa Rukagara mu kagari ka Gihuka aguha icyangombwa cy'ubutaka umuhaye igihumbi ati ni mu murenge wa Bwisige
unati ndi metode kuri Nyungwe yatabunze n'ibitabweho kugira ngo akazi kabo kagende neza
ngo Rwanda Revenue irurindo yatwaye amafaranga ya bamwe mu barimu salaire y'amezi atanu imbumbe bakoze Enverise aya Rwanda Revenue niyo yahawe abo barimu ngo vice versa baturenganure
unakongira ati kwiba amabendera birahanze ngo karongi amaze kwibwa nk'atatu ati ikibazo nuko ngo numva bibanda kuri gitifu ngo ntako atagize ngo abari kurara bajye bafungwa abandi barebereho abari kurara irondo nyine reka twumve nabariya flash hello
halo
mwaramutseho
mwaramutse none
yego
na twarije rebu amanota yawe akomeye afatiye
eee flash hello
mwaramutse
ndi igitsimba ariko ntabwo wapfa gusanga amakuru uko wishakiye urebye nabi wabigendera n'abayobozi ba
ninde wabuza kuyatanga
ariko uri mutekereza ko umuntu aba ari ufite rwose bamenye kuri gusanga amakuru kugira ngo byakoroha ntabwo byakoroha rwose nanjye ndi igikundi atabwo umugabo uvuze ngo ntabwo baguha icyangombwa utagize igikundi cyo mu ntoki ngo ntabwo
byashoboka
wakoresha mitiweri z'ukuntu byagasiye rwose
byagenze bite ubwo
kuri mitiweri mu murenge wa Ruvune kagari ka Rebero rwose abaturage barahamutse ubu nta kintu wabaza na kimwe utabanje kwishyura mitiweri
ariko bahahamuwe nande ninde ugenda uzibishyuza akoresheje wenda imbaraga zirenze izisabwa
nonde se bashyizeho nanda ahubwo urinda wanda
nyine turagira ngo tubwire wowe uhari
rero tumbabwire
ariko kuki wenda abaturage badatanga mituweli ubundi kurinda babashyiraho wenda n'izo mbaraga
ariko ikibazo umunsi mituweli niba ari itegeko kuki bidahana abo bantu badatanga mituweli bumva ko burya ubushobozi buba bungana
uyati umva riri nawe ra ngo abaturage birubavu barumva ngo niwumva se ko abo badashaka iterambere ariko nge niko nari ntanzwe mbizi kandi ingero zigeze ziharari nyinshi tufata urugero nko mu karere ka Nyarugenge hari yahubatswe iriya soko ryiza risigaye rigezweho iyo bari abantu bahakoreraga baza kuza kwanga kuhava ubuse baba bafite isoko ryiza kuriya nta mpamvu yo kuvuga yo gushaka resistance uvuga ngo nimureke akarere kabubakira inyubako zigezweho
Umwanya urawugezweho ku bufatanye na
Smile.
Uni muri weekend ushobora gusangira n'abantu umunezero ukamugura utari kureka nkugurira agacupa kamwe ukamwohereza nk'ibihumbi bibiri nk'akaza kukisengerera mu mwanya nimugoroba akavuga ati rwose uri runaka n'umuntu w'umugabo ubikore ubinyujije muri Tigo Cash
urumva rero ko ari ibintu biba byoroshye cyane nyine
utakiri mu kerarugendo kerema wamwohereje
kerema rero ni ukuvuga ngo ubungubu nawe yiteguye kugenda babyumvishije mu makuru twabagejejeho yuko nyine hakiri ikibazo mu bijyanye n'ubuhinzi aho usanga abantu ubuhinzi bakora ntabwo babukora mu buryo bw'umwuga n'urwego rwo kwirinda inzara gusa urumva rero ngo biracyari ikibazo kandi icyerekezo cy'u Rwanda ni uko ubuhinzi bwakorwa ku buryo bw'umwuga turagiye kerema rero agiye kwerekeza hari igahanga ni muri Kicukiro aganire n'abahasanga ese barumva byakorwa gute kugira ngo abantu bave muri urwo rwego rwo kuhinga kugira ngo barye gusabwa noneho babe basagura n'isoko batera imbere n'igihugu gitera imbere mu kanya
bw'uwo ndabona rero Theo Barasa nawe ameze neza cyane
ni we nyinjira muri studio
hari ugikora
sport
nawe none se
urimo kukurega rwose
urashaka kuvuga ko Theo Barasa nawe yiyongereye ibiro nkuko nawe ndi kubigushinja
nabyo mbanje nyine kandi mbasuhuza ikiganiro Good Morning Rwanda nkuko mutangiye mubivuga nyine tukaba hari ibintu tuba twateguye tugomba kugeraho tugomba kuganiriza abantu nabo bakagira icyo bitanga ibitekerezo bitandukanye ikiganiro Good Morning Rwanda nkuko dukunda kubivuga ubu tuba tugeze mu mwanya wa topic cyangwa isanganyamatsiko runaka tuvuga ku bintu bitandukanye none abantu bakabitanga ibitekerezo bitandukanye nkuko tubikunda kubivuga ariko bakatanga ibyo bitekerezo mu buryo bwubaka nta gusebanya nta guharabikana nta kwibasira nta gutukana ibyo byose nibyo biranga umunyarwanda kandi ufite uburyo ashaka kubaka igihugu cye cyane cyane ko n'itegeko nshinga ryemera buri muntu wese gutanga ibitekerezo uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira n'ibijyanye n'ibiribwa ndetse n'uburyo burya kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza nuko agomba kubona ibimufasha mu buzima bwe cyane cyane ibiribwa by'ibanze agomba nyine kurya we n'umuryango ibyo biramufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza icyo twabwira gusa nuko burya iyo ugomba kugira ubuzima bwiza ugomba nyine gufata imirire isobanutse niko abantu bakunda kubyita ya mirire ikaba irimo ibyangombwa byose bitandukanye ikizwi rero nuko kugeza ubu ngubu hari itegeko ryatowe ritorwa mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2012 ryemezwa mu mwaka w'2013 iri tegeko ni nimero 37/2012 iri tegeko rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro ku bicuruzwa na za serivisi hamwe n'ibituruka hanze iri tegeko rikaba rero ari itegeko nyine rigaragaza ko hari ibicuruzwa bitagombaga gusoreshwa cyangwa gusonerwa cyane cyane ibyo bintu babishyize mu ngingo zitandukanye ibitaragombaga gusoreshwa rero cyangwa gusonerwa harimo serivisi n'ibicuruzwa hakaza amabuye y'agaciro hakaza ndetse n'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi usibye ibyakoreye transformation kuko bakundisha guhinga ibigori nyuma bakabikuramo ubufu cyangwa bugari cyangwa bakakuramo igikoma ibyo byose aha rero ikibazwa nuko hari ibicuruzwa bitatu bitasonewe cyane cyane bakavuga akawunga n'isukari n'umuceri ibi kandi byose akaba ari ibiribwa by'ibanze ingaruka bigira rero ku banyarwanda muri rusange nuko bamwe bagira imirire mibi kuko badashobora kugira ubushobozi bwo kugura bya bicuruzwa kandi akawunga niko kakoreshwa n'abantu benshi mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'abaturage bo muri ibi bice. Niyo mpamvu rero twatumiye uhagarariye imiryango itegamiye kuri leta societe civile akaza kubidusobanura ariko muri Afrika y'Uburasirazuba, akaba ari uwitwa Brian Robert ushinzwe ubushakashatsi n'ubuvugizi no gusesengura za gahunda kugira ngo adusobanure uko iki kibazo bakibona. Bakubwira ko imiryango itegamiye kuri leta igira icyo ivuga ku bintu nk'ibi ngibi, aho abantu bakubwira bati bimwe mu bicuruzwa by'ibanze ntabwo tubigeraho kubera ko bitasoneye muri itegeko.